ya uongozi bora miundo mbinu kote ipo sawa sekta ya afya michezo umeboresha miundo mbinu kote ipo sawa barabara za mitaa maji uhakika
chelewa
nakupongeza hongera sana mheshimiwa Mchengerwa Mheshimiwa Mchengerwa
Mheshimiwa Mchengerwa
Mwenga mweshuja Mheshimiwa Mchengerwa
Mheshimiwa Mchengerwa
Mpeni maua yake Mheshimiwa Mchengerwa
Mheshimiwa Mchengerwa
Vifaa vya michezo umeleta Wananchi misaada tunapata Umeme vijijini umeuleta
Umeleta
Maendeleo Mbele kwa mbele
Umeleta
Maendeleo Kazi endele
Miundo mbinu Kote ipo sawa
Sekta ya afya Michezo umeboresha
Miundo mbinu Kote ipo sawa
Barabara za mitaa Maji uhakika
Mchengerwa
Nakupongeza Hongera sana Mheshimiwa Mchengerwa
Mheshimiwa Mchengerwa
Mpeni maua yake Mheshimiwa Mchengerwa
Mheshimiwa Mchengerwa
Mheshimiwa Mchengerwa.